Sema na moyo wangu, sema na upendo wangu, wakuzificha hakuna, utabaki kuwa wangu. Hadharani pendo langu, naomba ulipoke, utabaki kuwa wangu milele. Njia zote nimepita, chaguo langu ni wewe. Unavyonidatisha, sitamani pengine. Unipe, unipe, hata kesho nisisahau. Unipe, unipe, zidisha kesho nisisahau. Tulizana hani, tupendane. Wewe ni wangu mpenzi, tushikane. Tulizana sweetie, tupendane. Wewe ni wangu mpenzi, tushikane. Ananikosha, ananikosha na kunipara. Kwake na enjoy, na mrudika kila saa. Yani raha, kupendwa na yeye. Dokta wa kisasa, ananitibu mwenyewe. Kwake mimi nimenasa, akia Mungu sijiwezi. Unipe, unipe, hata kesho nisisahau. Unipe, unipe, zidisha kesho nisisahau. Tulizana hani, tupendane. Wewe ni wangu mpenzi, tushikane. Tulizana sweetie, tupendane. Wewe ni wangu mpenzi, tushikane.